Impilo yami yayelisane yembonwe bunyama wefika Jesu wabanekukhanya lothando lwakhe lolujulile lwamenda Leyami impilo Impilo yami Yayelisane Yembonge bunyama Wefika Jesu Wabaneko kanya Luthando lwakhe Lolo jolile Lwamenda Why fella lay am in pillo au mine giam tanza lo Jesu au mine giam tanza lo Jesu au mine giam tanza lo Jesu Yati fela ngalo Jesu Yati fela ngalo Jesu Kitobolenkosilise Umusa wake awunamkhawulo Futhi kude Lokudanga ehlukanisa Neluthando lwakhe Mine ngidohodlala Etinyathelweni takhe nginathe Kulomphombo weluthando lwakhe angeke ngisuke kuye
Angeke ngisuke kuye
Angeke ngisuke kuye
Angeke ngisuke kuye
Ngoba Ngiyamthanda lo Jesu wami
Ngiyamthanda lo Jesu
Awumine ngiyatifela ngalo Jesu
Awumine
Jesu amen Aw mine ngiyamthanda lo Jesu wami Aw mine ngiyatifela ngalo Jesu Thank you, thank you, thank you.